dajimsafi.com
Lose control Ukintoma sauna nchanganya na lose control Give me some more, give me some low Unayunipata msana ya ni show Napatara ya sana ukinikumbatia Wanifikisha raka kama bombadia Ah, naingangania Ata kilimani unaichenjigia Ni mwili kwa chuma Gonga gonga upaswe kichuma Leo hakuna kujibana
Washa washa washa
Mo, yeah Minataka tena
Washa washa washa
Yani leo hakuna kujibana
Washa washa washa
Minataka tena
Washa washa washa
I'll be there for you, baby. And I know you'll be there for me, baby, there for me, baby, there for me. Take it, umeniteka. Nichoka kitandani nilaze kwenye mkeka. Yeah, kama maji nachoteka. Dragon queen kipo tabo na bebeka. Oh yeah. Anataka ni sasa mbue sasa. Sasa angu. Na nataka ni mpakulie papa. Nacha angu. Hakuna kujibana
Washa, washa, washa
Mo, yeah Minataka tena
Washa, washa, washa
Yani leo Hakuna kujibana
Washa, washa, washa
Minataka tena
Washa, washa, washa
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.